Yeah. Well, yeah, yeah.
Let it play, boy.
Yeah, so that means it. Yeah, Mr. Cosmic. Yeah. Hey, yo, ciao. Yambe.
Inari chiki ya bo, yomwa ine ndinka pira. Yoti kuyenda na ye mundima, uziwa lila, ndita vaila. Anandi uza ndiye wale yeti lafu ya ine. Mwai yesi inga kare, ndepa lima gai. Eno mafuna kumako pera. Anzawa kuila beya mayambano kuhopela. Amango popa piti, jose josa na kuilepo ngadi nchito. Bankazi yusa na kuilepo, tisama kagamize ngadi ngini. Zisi nzani weya makubona, ndekuti presa yusi nzano. Banga ivo vinga kufila nganya lega saza uma. Lenge pachalu na ntenda ngadi ni sanza. Usama kakamize ngadi zikufuta. Usama prayer kemo yodi sukwa nisa. Zofuta sizi tikaladu tina siya. Ndife mafana apo now you can see ya. Kulikose unga bide ngadi fanzi siku fila. Bawedi yo nyimbo zako osa lila. Kulikose unga bide ngadi fanzi siku fila. Magang gang pawe kakumaku siya. Ngadu yimba kukufuta jonde usa kakamize. Akaza magukana usa kakamize. Ngadi uyosu magukala usa kakamize. Iwe Jonde usakaga mizu.
Yeah, zako ja wandifungela ma tracks. Adindifile nao ina napandi ma blacks. Ine kumpira nyimbo zage zose ndisa wagi wango. Nditela madara bombo ziponya kutrash. Zaimba somveka zikutila ula. Ndikusiwa kasimpela nyimbo zaka malavula. You gotta draw bars, nigga sounds cumbersome. Ifeti matagwa mbili nkona madi cumbersome. Kumubo nyela bidi nkukapala nde ufidi. Kungo fila nyimbo zage bombo phone ndilibuti. Ana amano ango chulusa mata. Ama josecho satangin, ango chulusa madrama. Inu simuta, mungo kakamila bwa. Mugungo zifila noka mwai kakamila bwa. Iwe usikalaba ize, samadi na mize. Ngini magupeda mpanga usa kakamize.
Kulikose unga bide ngadi fanzi siku fila. Bawedi yo nyimbo zako osa lila. Kulikose unga bide ngadi fanzi siku fila. Magang gang pawe kakumaku siya. Ngadu yimba kukupura jonde usa kakamize. Akaza magukana usa kakamize. Ngadi uyosu magukala usakagamize. Kiwa, jonde usakagamize.
They used to tell me you don't know no. Look at my lines now, go flow. Zosa gagamize, bass, that's how I go, bro. Got all these niggas in my line, it's in keto. Boy, I don't just talk it or walk it. Too much pep in my bucket, too many bars in the film. If you hate it, I roll it. You're saying trap, no sh. All you fubbles is trash, and you say you came up from nothing. Real talk, you say nothing. It's like, I see the vision coming my way. Sucker, sucker, I'm about to go, man. Go. I hold the shovel in the right way. Hard booty working hard in the hard days. Better days are to come. All the feeling is as good as drinking rum. Looking in your needs a location. Wild boy, you could die with your chains on when it ain't no feeling.
Kulikose unga bide ngadi fanzi siku fila. Bawedi yo nyimbo zako osa lila. Kulikose unga bide ngadi fanzi siku fila. Magang gang pawe kakumaku siya. Ngadu yimba kukupura jonde usa kagamize. Akaza magukana usa kagamize. Ngadi uyosu magukala usa kagamize. Iwe jonde usa kagamize.